za sama bila hiti bado unataka. Hebu tu, hebu tu lia na mahewa. Vitu safi leo utapewa. Hebu tu cheza na yongoma. Wenye uvivu leo watapona. Nimefika mta, we gonna rock it up. Ukicheki saa, I gotta pump it up. Grab the microphone, hebu check wanda. Gonna check the flow, yani katana. Hebu tu come kiwa fresh. Wenye kujo msilete stress. Hebu tu dunda na yo beat. Fungua chupa feeling so fit. Blow on and on na machizi wa mta. Tuko power hapo na madame kata. Chunga jicho lako usilete bada. Leo mta juu wa mtindo wa Mombasa.